Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Talatari Jetti Leuro Marsitani 2016, Diana Yamde Sukidu Studio Tamani Mid Antawa Elemezon de la Presse, Bamako Jetti Nono, Kabaruji Yumarwe Galo. On compétitive with Yambereji Kate and Adwaka Junoro, Ele Adnar Alando, only time it Yambereji put Amali Adnar Alando for a Mangal Mood, Domali Odi Hedu, the Kyodingara, what Ele and Fawaka Juno Yatiadi Wide, Faba de Rope, Fabi Yalor, the Banketa Kohema. Gubal ngal be noddirta ansar dingal ngal horejo mudu woni yard a galli wakkati joro holli tiwide dum won kawrital ngado walto kidal to ngal ngal o kawtol holli tiwide o bonnal ngal miccitide wiide jaddin ko bende be kali furdu an hewdi ko be jukkina do hen golleji le majjo holli tawe dum won wajjoto wobbe tobe wonde famminde wakkati joro be tinnobe bonna ngal do kawrital bello gombe to kidal tobe wakkati jonobe kolliti wi ko iyada galli holliti wi de gal do kawrtal watta ton ko be bi so bami fa gede gonde ton de fu ko kindiri juude tan kanko iyado wala fu ko o wawi le herso gube murtude gonde ton be bami fa paabi ndiriki wala fu bonanday di o wawi wadde wakkati joni o wono ne jalle ni gondi li sa halli di meden di fa yotti o gube murtude no dirtede plateforme kany no dirtede azawat de be fur e be goddo le cakiti yonter de nokku no dirtede tawde ne be gonde hokkindire to hakkilaji fa jeyal hono kalde de kawrangal han tabirede le leedi meden di sekirabdi won non sembe kabaruji di men jogini on do bete ande di bismillah modon e hedade litindi win nyaloma hande wono nyaloma kedenaado hakkeji roobe li adnaara Allah ndo fulle majjun do malido huli tawede yambereji puddino jaati ila jetti lewru mars ndu warayno woni famo huli tiwide waran fa badde roobe gombe leleedi meden di le hen dubbe ko li tiwide wakkati jona kambe be jokkindirto di be jokkititto di do yambereji fa do lewru mars ndu haado yi kede kanko nodditer zan fo mbawyo kedaado hejjoji do non bangal nayiri banta gorrobe to onni famto ko halido hen to faji tango mumini sendebu
la jurum mem ji 8 mars
nyalande wi marso yo nyalande de golleji watte yeso kananke leydindi e jon sudumu gila arande lewru mars golle o fuddi eden kani teddude rewbe lewru mars yo julde rewbe gila dubi kew gila arande lewru mars won ballo men fuddi hokkude rewbe hakkilaji e ballu nyaminobe bangal tiatriji do bonandaaji gatte di fewde rewbe yo dum do wiide rewbe anannata e bangal yirwore malifu jenay lewru mars yaadu rewbe kanye fijo balo mabbe watte yeso ministre commune do kabaruji yirwore rewbe e galleji sappo e go lewru ndundu ministre horemu waran faabaade di do golleji jagal mundu golleji goddi waran wadde de hen yeesayde du anale di do golleji be fuddi dum gilla go o lewru mars nyaloma fu danyan debbo mabbe kolli no nda mun woni fa lewru ndu
wata
o kolitiwi dum non leedi suede ndiana wondi e wallude roobe gombe leedi meden di e be gonde wattude jungu en jibo wakkati jono be jaltina ko yaata ko badoto milliardu jitti cefa faabe jeyal hono be kaani faabiraade roobe le gombe leedi meden di ko woni faana o do balli guddu wakkati jono faabe jeyal hono be kaani faabiraade roobe be kebe muude fa jeyal hono kaani bantirde ko he muude e faabe do roobe le keba yirwere le nokko kede kanko noddete Désiré Balo yo kumini do kabaru hejjoji bingo adama ko to walde dum ambassadeur si Edle leedi meden de ko halido do fati tango mumini sendebu
la question du genre est une priorité thématique pour la Suède
fondu de rewbe e worbe anate dani sieda golle ame hatta e bantade kebe rewbe midon jia fondu de rewbe e worbe hono landi jaba ko hani natude le beydude kebe rewbe sabe mum golle ame ana do wattude rewbe e politika haddude bonandaaji gatte di fewtude rewbe tanye bantade kebe rewbe amasad sieda ana gollida e balen nay fa be nadda bantade kebe rewbe midon jidi hisude ngo hejo hakkune ISID cooperation sieda e banka ngaji didi hejo ngo ana do bantade kebe rewbe kalisimu ana batto milliarduji
grâce à un financement de près de 8 milliards de francs CFA
sekirabo do balni trimiji jumo do holame be malan ngal mi noddirta face Facebook ngal kanko mo noddirta yarda galli do on horejo gubal ngal be noddirta ansar din ngal holiti wido wadan ko wayi furfati kawral ngal fati kawrta ngal wada do won to kidal to le lewru mars ndu le majjoli tawer wakkati jono fuddi hokku do on batakiji wajotobe gombe le misideji gondi tondi fa kebe famtade kede ko Muhammadu Samaseku mobini en do hen
balde tati ciagal ko be chamo yi doke masina le raison segu ko e bonandaji kewdi le sahal leydi ndi to tisalit e kidal ciagal ko be masibini e barmi yimbe le hewbe woni ko fa hande yad agali wadi yobbinaali kewdi o waɗi ɗi fewde e hooreɓe guɓe kaftooje hiɓɓe sema e plateforme e kañe joro en woɓɓe kinniɓe landinal kawrital ñande noga e jeɗɗi fa capantati lewru mars ngal. Seeda fuuji kewɗi kuliti wiide ɗum nanama e ley wattu waaju ley misiri gonɗo ley laamu kiddaltu e ley haalaji maɓɓe ɗum e mi kulɓinaali ɗi yo fewde e wayɓe diina ɓe noon. Kawrital kilal ngal ne ana miila laato kewɗo nafa bangal yargol yeeso golleji talkuru ndu kamar ɗum jaati yimɓeele hewɓe ana dooma kidal toon. Yimɓe laamu, yimɓe hirondirɓe laamu, haala nana en guɓe kaftooje hiɓɓe ɓe dewrintinoɓe kedde adunaaru ndu e yimɓeele mballoɓe bangal yirweere ɓe fof ana dooma toon ley cakkitel lewru ndu. Hulɓinaali ɗi laatike sababu kabaru ndenawu kartal ngal nangirama sooboy.
Kanko iyadda gali wakkati joni o ko waɗɗi ɗo gonginali fewde ɗum wonon yimɓeele haala nane en gomɓe ley saha leydi meɗen ndi fa yetto yo laamiɓe guɓe mottuɗe gonɗe ley saha leydi ndi ko holliti wiide fati kawrital ngal waɗto kidal to ko wakkati joni o neɗɗo goto tawa toon holliti wiide kanko iyaddo wawa haɗɗude ngal ɗo kawrital wadde. So ɓami fa gueɗe gonɗe toon ɗe ɓami fa dokkidiri juuɗe wakkati joni ana mbawi haybude nokkuule gonɗe toon ɗe kanko iyaddo wawa haɗɗude ngal ɗo kawrital wadde toon. Keɗe ko neɗɗo goto haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Hulɓinaali kay ana woodi ono ɗiɗa golleeji nafooji yaata caggal hulɓinaali ka ɗum hatta jokkitaade landinal majjum hatta min ɗum bisimuyde yimɓe. Hulɓinaali gottaali fewi ɗum ka haɗaali fay goto jokkude golleeji mum fay so saato ɗi laato sababu bonnude yogaaji. Golleeji nafooji goɗɗi ɗum ana gotta dow sababuji cerfiɗi hulɓinaali. No laati fof kay yo dental yimɓeele kaani hinaade ndenaagu nokkuji ɗi salla kawrital ngal ana laato sago meɗen. Fay goto hana yeɓaade kabaru ndenaagu nokkuji ɗi iwde guɓe kaptooje ɗe yaade laamu o e kedde adunaaru ndu fa yottaade pelle barkan e minisement en fof kaani nangirɗo ɗum sooboy.
Laamu ɗum wonono gonɗo ley leydi meɗen ndi o wakkati joni oɓe gadi noddago fewde e walde nations unis humninde kabaru jaam e deƴere ley nokku wakkati joni oɓe kolli tiwid ɓen ɗo balliraɓe ndiwoji fa ɓe ƴeyal honoɓe kani haɓirde e jeyadinkoɓɓe le wuddu leydi ndi ɗum wononi laamu motti o fa yettoyo le saha leydi meɗen ndi le majjun wakkati joni o holitawe ndeɗo ñaguno ɓe gadi ɗum wakkati nde ɗum wono huminiɓe kabaru jaam e deƴere walde nations unis nde ɓe gari ley leydi meɗen ndi le cakkita yontere nde. Wakkati joni en gartan fa hande haɓude jihadinkoɓɓe ɓe kolliti wiide ɗum wonono barkan armée france gonɗo ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide wakkati joni o yoga e bowɗe maɓɓe ɗe fof itti ɗum ley saha hel ngel ɓe naɓiriɗo ɗum won leyɗele goɗɗe ɓe anni haɓade e muɗum ka ɗum e tawede fof barkan wayliti wakkati joni o ɓalalno ɓe gondi e haɓirade le majju hollitan wiide ɗum wonono bomboje bonɗe ɗe ɓe noddirta lance roquette ɗe hollitan wiede ɗe barkan jogi wakkati joni o ɗo ɓe ji bayi ɗo maɓɓe furduɗo ɓe ji gaño maɓɓe furdu e mbawi faɗɗude ɗeɗo bomboje ko yata kilogaji capanɗe jeɗɗi hollitan wiede ɗum won le cakkita yontere nde jaati ɗeɗo bomboje ɓe puɗɗi hornudeɗe toon fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Arandere waɗugol bomboore kaɓorɗo keso o waɗi ñande nayyi lewru mars e ley haala hoorejo mangal paɗi france ɓe barkan heɓi ndeɗo kaɓorɗo keso gilla sappo e nayyi lewru février ɓe puɗɗiri golle makko weɗɗuɗo bomboore dow jaadinkoɓe sahal mali weɗoɓe bomboore nde fa jamina jooɗi sake ujunaji ɗiɗi kiloji e ley minitaji ɗiɗi tan ɗum sami dow jaadinkoɓe sahal leydi ndi laana diwo tuskel mo dorbowo mum ñaame woni humpitiɓe adadu machine binaɓe fa ha e ley haala suudu ministre kumminiɗo kabaru mangal paɗi ɓe france ɓe machine ngaji maɓɓe goɗɗi goɗɗi tesal litton humpitiɓe bangal avioji mbawɗe tawede dow lawol bomboore nde on saaha avion fof wala noon toon. Communiqué o hollitu ɗum wiide weɗɗugol bomboore nde gonɗini yakawere kaɓorɗe mangal paɗi ɓe ɗum laatiki sababu ɗum bonnude dabare guɓal terroriste en gomɓe nder adara des ivogas
ɓe kollitiwide kawrital waɗi hakkude jaaleni ɗi le nokkunoddirteɗe tawdeni hakkude guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ndi ɗe ɓe noddirta azawat ɗe kañe guɓe noddirtoɗe plateforme ɗe ko woni fana ngal ɗo kawrital du wakkati joni o fa ɓe ƴewto yalla hono kaldal e kawral ngal hani taɓirede ley leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗe Sidi Aliou Ould Bagna o yo hoorejo ɗum wonon sukaɓe jokkolɓe araɓe ley leydi meɗen ndi ko haali dow do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
L'objectif de cette rencontre
immade kawrital ngal yo fa jokkitade golleji jaam e deƴere salla guɓe kaptoje e jaaleni ɗi ana nanta tottodirde hakkillaji dow golleji calkuru ndu kawrital hande ngal yo famin ƴeewa hono fof tawdeni latto région hakkika liɓele ɓe ɗum hawra dow gotum saabi e ley ko ƴaɓɓi baasi waɗi noon hakkude jaaliji ɗi e guɓe kaptoje ɗe kabaru ndenagu nokkuji ɗi kay guɓe sema e plateforme gonɓe toon ɓe kinni ɗum yo ɗum dongal mabɓe noon saabi hande eɗum tiiɗi fa sanne golleji ɗi ana kewi ɗi galda si région o ana hani laatade tafon nokku deƴƴiniɗo so sifa yirwere muɗum wawa haalede ndenagu nokku o hani hinnede tafon so golleji yirwere puɗɗa.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
sikiraabe njurne yeden jeewen yellodun nen le réseau ngaji di en puddiran do kulli koro do be kulli tiwide kenen non kambe sukaabe jangobe jande hakkunde er gombe tonbe hulita wede be jalti fa be jatta dum won neddo mabbe goto keddinodo le majer mabbe hitande 2011 dum wadi le jeddi lewru mars o do suko hulita wede mo noddire Harouna Koulibaly le majjum mudum won walde mabbe de be noddirta ayem wonde tonde be kulli tiwide dum won lycée mabbe noddirte do Juba Jarango do tobe kadino goudron wadde to dum wadi so be ngadi de do majere so do suko heddi le hen wodi tawe dum be jeyi fato kaburu makko to be joddini ton pindi wakkati jono do kulli tiwide dum lamu an haani wadde le hen finde won ko o do suko heddi le hen ko se urute ngardam faado direedo be kulli tiwide don himbe le temedere gombe le bureau RPM to direeto holi tawe kambe ngadi ton kawtal mabbe koni faana ngal do kawtal dum wakkati jono faabe jeyalla hono be jaltinirta le hen dati be tottindira hakkilaji no kawrtal ngal haani wadirde fa jam e deder warta hakkunde mabbe dum woni kambe parti RPM gondo to se yurute ngaram faado kaydobe kullitiwide balle roobe lo gombe tonde do nokku no dirtede diya la fa yotto yo jittum beera kanye kidron ko ki jonno be kullitiwide be kullitiwide sa je wakkati jono be kebi to no wono no sardinge woy pamoroy koy do sardinge woy do koni faana mudu wakkati jono fa faabobe do wono kabaru kebe ton le majjundu be kullitiwide do sardinge sa je di pecchama ton pecce didi gal musadaji ko watta le hen ko ana ya fa emilioji sappo didi cfa se yurute garanti minire faado banambodobe kollitiwide projet dum wono kuminido wallude sukabe jangobe jande leliiro wobe tombe hulitan wede kenen be kokkitiri ton ko yata carton ngaji sappo e joyi kayye ngaji dido carton ngaji hulitan wede hukkitama dum woni le commune dirtedo ben kadi le majjundo hulitan wede ko yata sukabe en katemi dido kanyi en kokka dido kayye ngaji be do sukabe be classiji njoyobo kanyi en jeegobo ko woni fana mududu wakkati jono faabe de yalla hono be kan be dirde ande be do sukabe ngabe don balligu don wadde ndeb no diter wa yom teyiba sekirab do katte nyalom hande kabaruji meddi dimi joton do bodon tawel limali fo e mangal mudu hollitinde wid Umar Waygal kanyu wonno do kabaruji dido gagne kanche kanyu wonno to boggi jamde to sekirab kedde hedade honno andirdo no do e sed yowtere meden de ana wodi